Mawulire ag'ebyobulamu olunaku olwaleero abatwala ebyobulamu wali mu disitulikiti y'e Kabale bavuddeyo ne balaga obwennyamivu olw'omuwendo gw'abantu abapya abafuna akawuka kakaleeta mukenenya ate nga muno abaana ab'obuwala n'abakyala be bakyasinze okukosebwa mu mbeera eno newankubadde nga bakoze ekisoboka okulaba nga babuulirira abantu ku nsonga z'akawuka akaleeta mukenenya wakati wa January n'omwezi ogwokusatu 2026 ngambye nti wakati wa January n'omwezi ogwokusatu 2026 tuli mu kufundikira gwakuna disitulikiti eno yakafuna abantu abapya balina akawuka akaleeta mukenenya 17 mu 3 nga kubano 17 mu 3 kuliko abakyala abali wakati w'emyaka 2 n'emyaka 3 mu 9 bali 7 mu 5 ekiraga nti bangi ddala era ab'ebyobulamu bagamba nti abakyala n'abaana b'obuwala be bakyali mu katyabaga akamaanyi ak'okukwatibwa obulwadde buno okusinziira kwa lipoota eyaleeteddwa eyakoota koota tubeera mu January, February ne March eraga nti abantu 17,462 be baakeberwa mu budde ow'emyezi 3 egyo naye nga 1% baalina akawuka akaleeta mukenenya ogw'omuwendo ogukendeddemu ogerageranya naye ate ekyabakyala kyo kikyali ki
waggulu
era avunaanyizibwa ku kusomesa ku byobulamu mu disitulikiti eyo ye Alfred Besigensi ategeeza nti 17,462 be beewandiisa ne bajja ne bakeberwa agamba nti disitulikiti nga disitulikiti bakyagenda mu maaso n'okutoba n'akalwadde oba n'akawuka kano akaleeta mukenenya kubanga abantu abali abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya mu disitulikiti yonna bali 19,221 bantu abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya kati kubano 9,921 be bokka abali ku ddagala
9,921
abantu 19,921 be bawangala n'akawuka akaleeta mukenenya wa e Kabale naye abantu kubano abantu abalina akawuka abantu 9 9,921 obudde buno kati ne weebuuza bba abalala bali ludda wa tolaba nti kikyali kiwanvu Kabale abantu 8,749 be bali ku ARVs abajanjabibwa obudde buno okusinziira ku byobulamu naye atwala ebyobulamu mu disitulikiti eyo Dr. Gilbert Alinaitwe mateeka alabudde nti singa kigenda bwe kiti kitegeeza nti embeera egenda kusajjuka n'okusingira ddala mu baana ab'obuwala abakyali abato so wakyaliwo obwetaavu obw'okusomesa abaana ab'obuwala n'abakyala n'abantu bonna okutwaliza awamu okwewala ebintu ebivaamu akawuka akaleeta mukenenya naye kino akitadde ku mbeera y'obwavu obugenda mu maaso nga kyaviirako abaana okugenda banoonye ssente nga bayita mu bikolwa eby'omukwano nga bo balaba nti gye basobola okukola ki okujja ssente kyokka ate kino kiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga ak'okufuna akawuka akaleeta mukenenya agamba nti waliwo n'ebintu ebirala nga okunywa omwenge nti kisobola okuviirako omuntu okufuna akawuka akaleeta mukenenya okukozesa ebiragalalagala nakyo kiviirako abantu okufuna akawuka akaleeta mukenenya singa abantu babeera tebejjanjabizza endwadde za bukaba nazo kati waliwo abantu bano abeetya nti nyina akawuka akaleeta mukenenya kisobola kwogera tebasobola kummanya oyo aba mwangu wa kusiiga muntu mulala kubanga tayagala bamumanye kati ab'ebyobulamu bategeezezza nti bo bakyagenda maaso n'okujjanjaba abantu naye era basabye abantu bongere okwekuuma akawuka akaleeta